Good evening, viewers. You're watching this your TV, Dustin's show. Can you please tell us who is Happy Baby? Thank you. Good evening, viewers. I'm Happy Baby.
Okay,
viewers. Let's have a commercial break. Don't get away.
Sana kupapa Umanyina kuziwa ni mwecheju Ibinyiza binkavya Janye binumya Chimbala mungi wogute Atenga figa ya nekubye Konze kwensu wakwe Nginde nani Azale chivya chivungirira Na kwetereza Naena ugenda kuzisa Chizuto genda kunjabia Sasira, sasira, sasira Obulungi bw'ekyo kikusaana Kujunda z'ekyo kikugwanira
Kankubulire
Singo kakasa na buyo ni la nyinji nyu Chesa wa tonjiwa
wako.